ombolese Katonda eyeteesa kino kugambye yiza ddala Yentiko Yesu anyu eri gwe nange Obufumu mukirabo kye batakuleyo omudduka Katuyimbe twebaza olw'abannaffe abatutuuseko Yesu webale abantu banate bayitiridde Babagasse babiri era kati bafuuse omu Kyekyo Yesu anyu lye balina bambyolwa Bye.